yande joni to min tata pan tati habaru je fulfulde studio kalangu ko re jagnale modon ni ele habaruji meden hande do en gallu nyeme en kala hala ko fawar jo horebe gallunde kanyen horebe cellal be bi himbe hakkilo san e do fi ko darto nyaaw lati ko nanga poli wiete ko grippe aviaire en nana ko dum lati non ni fa hande himbe nyeme jonkata be fowne ma e kandu ama hakkilo san e sabu tola go yama le wendu fowne ma e ton commandant kawji do hawjade ladeji e jayendi ele o wi himbe kakkel dum ko nda sabe yewtal men pinno hande haltana hala fi radio dum dum konna alle nyalane itanade radio e le duniyaru sapo tat lewru febriyon ko dum watte en nanane woni himbe wonno holori hakkunde mun e kibaruji e radio sumana amadou jangan tan habaruji di e fulfuldo e studio kala ngue puddiran ko fu ginandan ni hono fedde wi ten tourno la page non jingono be suudu baba wi no wadan yaadu mun dum sapo e ko lewru febriyer dum fadde jangono ni na be jokka jangono ni hadama ko hadadu ko na horebe galdo nyeme kawen ko haddum Omaru Mumuni dogari windi do neddi be wiide ke dum hadama hadanama gan Allah e fawar joni kullan tareje ko dartu denagu e rafi cellal e kulle godde cawido hono endan hawtade fawar jondu ko nan derol burtinongol illu lewru janvier sapo edi mun dubinade sapo jeddi binongol hadama himbe burto wada yaaduna e metinga nyande golle woti noni ele habaruji din yerno kaldum neden ele ko kibaruji no tawani se ndari hono nyaw yeten grippe aviaire kan ko nangoto pol non eden internet dum den woni hono nyawuji on tongogel noni wurta kina lew decembre dum nan enoga e go ko yaado endan dinder leydi men en nyeme do dum du konnal le arrondissement je won ko dum bangi dum waddi ni ko hande de endan horebe cellal taabe do enda be kali wiide ke himbe hakkilo sanne abdu isiaku kamono commandant kawjido hono fawar jondu konnal ni firen go ladde je jaydo na gallu nyeme o halni mamma ada dum han tay wadama
nyaw gerode jawle e polino nyaw gu wangi to gerode marete do commune 5 der hubere nyamede enda laso e joy lewru decembre hitan du ujina didi e laso e go sarusi amin halanama sarusi odu wadi utune ribe mu jehi darode bononde gaddo on tayka kiji gadama do gerode batude den didi lewru janvier hitan du ujina didi e laso e didi sarusi o endan tabintini ko nyaw gu endan wangi der chakan tararede grip averni nabi en katu mawdo o endan nyaw gudabaje bibbe adama dabo dirta fa warde handen min kebay dabaado amma miden gidi himbe kakkilu
abdou isiako woni kam wonno horeje kawjido filla cellal dabaji e ko nande mun to ena min sar hawjinde durngol non ni fa handen du konan do gallu nyame non du be bi hono tola yama ele wendu godon dun du kono e migi lekol mawdo gondo to ena fone ma gada mun don ko yiale arrondissement joyobo do non sabi ni fa ne commandant kawjido laddeji e jaay renugol mudun be bi himbe famana ke tola di boyama yiede wadi dubi tatini don sabi ni fa warjol letenan Himadu Abduni o wiyoma halana himbe hakkila sane e tolaji din endan dum don o halni bandi min biteddo fandi ni Rafika Taher.
Ça fait cela 3 ans anteriorement que
no wada dubi tati ni to legi no der fetogo dey no jon en kaliji gombe hadde fetogo hollimin kuti kutiyal gon kam muyi na der fetogo ko toleyal tefi nangangal be andini himbe meri minen he mabbe min jehi do fetogon min gi ayinga de wakati on do min kawri himbe gombe takkol fetogon min podi hakkiloji mabbe be gada hilnare min gatti himbe jodo gar renugo nokkugo gada mon do min desi lambaji amin deni be nani sonyo be andina min illa mauni waranden joni neddo fu nodday min gina
jeudi il y a pas eu d'appel pour nous alerter.
Noni kawjido hono fawar joni fedele duniya hawjini filla ko darto hono ferobe e dillo mabbe nokkuje mudun en kandu konna waddi janga leydi Niger do endan wala mon ko yi ondaro non himbe latibe dillo mabbe ferobe nokkuje mu en gonno jojodo no ngombe ngada ngurda mabbe no wodi laabi kewdi latidi konna be koji gabbatte be baldete be endan sembe ket non nanoni fawar joni kanko bi teddo Filippo Grandi ko haali wakati o yi jahangal endan Farid Ibrahim ko landimo o wi ni
Ballireemen men keɓa men nanngana himɓe tawaaɓe nder ɓillere, daliila saɗormaaji ɗi wonƴitagol baakaaji gonno gaddana himɓe. Men keɓi duu joƴƴinde dabareeji ballirayɗi himɓe ɓe ko watta burna maɓɓe waɗa no woɗɗiri, tawee ladde e jaaya maɓɓe duu no deeni. Men joƴƴinii sigilaaji ballirayɗi himɓe nder leyɗe duuniyaaru ngam himɓe nokkuuje muɓɓen no tawra saɗormaaji. Burna maɓɓe duu ɓillake saɗormaaji himɓe hannde no kawno diri ɗum ndu no hulcini sannene
et qui sont vraiment un risque très considérable.
Nonni fawar jondu konɗo ardiɗo fedde leyɗe duniya hawjinde filla ko narto dilla wamɓe kandu konna waɗi yewtere e hakkunde muɗum hokkoɓe habaruji caggal. O waɗi jahangal nder leydi men Niger ɗo Endan, ndenne o wino wajibi tawe himɓe tawteɓe ɗo Endan wallite dilla wamɓe du konnan ƴeewene nortote wallitama. O witake nani fawar jondu konɗo ni Antonio Vito Rino nani ko o haalani fawar jondu konɗo bandimi Faride Burama wakkati mo non waɗi yewtere nde Endan.
Nous sommes très engagés ici au Niger.
Miden tittin kini sanne wallirde himbe do andal leydi Niger. Misali ferobe no kuje mu en dalila sadormaaji rafi kejoron hakkilo fukkin hana du kambe tam min godi anniya wallirde fa e himbe ci'e debbe gari duwade der mu min golli dambe du ko watta be keba no be gadir burna mabbe no wudiri. Misali der deme lumako e ko nandi titta hande min cubake rewbe chapande jeddum biube gadanama forage uji be dema kaliji mabbe irdum dum no wodi gan ko ɓeyde himɓe keƴorano gaɗa burna mumen no wuɗiri. Rewɓe ɓe du rewɓe jeyaɓe leydi Niger no e rewɓe perewɓe leyɗe mumen gari ɗuwade
noonni. Laawol ƴoolto en Algérie naata Niger no winditire hono faande route transsaharienne. Laawol noon laatigo so waɗama holli wiide ke arlite latto hon nokkure lumaku nokkure mawde hono fawar jondu gallude mawde lumaku ɗum nafantu konno leydi ndi fou ɗum wonno ko fa hande ni Mawli Abdourahmane maire mo arlite haalani bandimin ta yeyto en jahangal Adama Dawaji.
La transsaharienne
beddol ummotongol leydi Algérie noon faa weynu Tchad yotto faa Injamena yawta yaha Nigeria. Miɗen he ƴewtinade joɗɗinde dabare de himɓe naforo ɗo enden ni nder huɓere arlitde enden ngam beddolgol enden ni tokkirtana huɓere de ndenne no hani noon ɗum joɗɗina gollirɗe kawjotoɗe filla yaha wartaji himɓe e are mumen fuu. Sigila amin ɗiɗaɓo kandu woni ñiɓude hirsirde mawne nde jamani ko watta min mbawa sonnoyde tewton leydi Algérie e leydi Libye. Ndenne sigilaji ɗi enden ni nder balla gomnati e pelle balliroje nde ni joɗake no woɗiri sigila o enden wawan wallirde himɓe huɓere arlite de enden gaɗa burna mumen ko fotoy fuu wiye so jandi uranium di enden golle mum gaɗama.
Do fila lawol ni ƴiwowol kandu fawar joni to enda région mo Difa fa yaade hono kerrole leydi Tchad kanka e waɗino duuɓi ni enda ko golle mum darno ga Allah e rafi ndenago joni golleɗi heɓama ummintinama gam batte heɓa tawe ɗum heɓama ɗum gollama fa gasi. Ɗum waddini mbiten Mara Mamadou latiɗo kañum enda goto no enda e hawjiɓe fedde goɗɗo jengunoɗo suudu Baba o haali nafaka ko ɗum wawi wadde wakkati mo mani Moussa Bandimi landimo.
Hanya wanda ake
cewa lawol ko ciwol difa yaha gingimi fa yaha kerol Tchad. Lawol gol himbe leydi Chin goni no nyiba ko darni golle mu illa hitane dobe wi'a idi e sappo e joy ndey jom golle de kokkama kampaniji leydi Niger gon golle lawol gol senda kana cendande didi sengo arano go kay ummata kuna jinjimi yago kirol Tchad. Sengo goto godo kingandi yago jinjimi sabi illa arandi ko wadi leydi Chin darni golle de rafiki jorna hakkilo fukkingo de ko yirna fuddi no wara nafaka mawdo no yago e mine himbe leydi Difa do filla yehu wartaji himbe do yaaki jinjimi Tchad fa yaha Sudan.
Nonni hono batu ko watte hitande warde hitande to go bir maradi kambe du konnabe puddi dum hande nde enda sappo lewru fevrier on hante be gadi dum dumnaade nogay didi o enda hunde du konna ko fotti du e batu mawdo mo be gadanno ko be biito faande buude daaji ko watte cibri go bir ton fa hande laabi didi enda fufina tawa aadaaji mabbe himbe go bir be enda non dum du konnabe gadan jewde leydi be paama kambe du ko waawi warde le hitande e leyi hakkileji mabbe. Nani ko faande maaju idi nuhu laati do goto e mabbe haalani bandimi Mohamed Mamman Kormach.
Le coup d'envoi se fait
au fotta kana kombula fekkere jamma altinden para maka talata ondo budin daji worejo batugo kanko tan wattoto hufunere be nata der ladde be gada darde dume wadata der dungu garogu heko hewtoto leddi deni min gadi kerol ko adaji hollimi e fina tawaji amin di min kalno alamido leddi din jangore den subana yende sappo e go'o min kawra himbe min kala ko min gi'i der darde de min gadi do ko wadata hitane warore gada mum lamido leddi din e gouverneur he ministre kawjido redu leddi e premier ministre be jottina lilal gal woni non ko wodani leydi gobir der jamawdo gada tobo cakitingo lebbi nay kan lasi bitti donc dum wade
nan talkuru jojinan labi di han tawe hono hokkobe habaruji tokki gam batte wada golle mo en haner en wodir talkuru no wurtini ilu hitanu ujina temedde jene chapande jene e jet der leddi men Niger do enda dum waddi ko fawar joni hande de jahangal hono fawar joni kambe hokkobe habaruji be ndam be jeeto nan do so gam be kolle talkuru ndu himbe tawbe to enda fama Ibrahim Harouna kawon horeji suudu mawdo haw jindu kokkol habaruji leddi Niger on andini fawar joni Awsi Abdourahman kor jahangal e talkuru ndu
a realité
men tay ko dewtere laabi kawjine filla golle jojinaane hitandu ujunere e keme jene e chapande jene e jeedidi dewtere no wadune filla durude hakke gollobe kokkobe habaru dum tuuga kina do dewtere jojinaane chaka leede duniyaaru gan durude hakke kokkobe habaru laabi daranaade hakke kokkobe habaru do leedi Niger men mili keno dum tawaka der dewtere de tawi du nonno ko heedini ko watta der kanni woni wadande kokkobe habaru kart lawol lamu jojinangol hitan du ujinaaji idi e sappo wadi filla majjum kokko habaru fu durwa ko watta wadane kart o gan kart o no waddane himbe ko yirnan der teful habaruji
travail au journaliste.
En kalile ko kibaruji biiden ke hono yewtere men pinno hande haltana hala battu ko watte do inde radio sappo e tati lewru fevrier faddi jangaro o enda hitande hikka hojja kana radio kany e holare hakkuni himbe ne wonno himbe gonno holori filla radio dum wonno ko rahila to sumana kany e mohammed mama mustafa mamansani bandiraba mi kany e boubacar umaru ngaddeni en ko min pirte fulfulde nani yewtere nde
radio no nawtore gan hebude habaruji sey ni neddo fu e habaru moyidi nani ko kettintobe gombi
radio hanu jangirde no omo hokka neddo du habaruji radio kokkol habarum hauta e kokkol habaru dereji bindete radio no yawi hokkude neddo habaru radio no firte hore no itte yewene
habaru kettinado do radio no sadi lato fewre
de hore neddo habbake do habaru de hettinake radio hore mu habbititto la chose
de hana be ciotini faa wodi non be kokkata himbe habaruji din do holi habaruji e radioji din kalata
abinda radio ga wodi
wonna MP compensa
miden godi holare sedda do ko radio halata amma studio kalangu kay holare ami hamre do hebreno
on confiance
do leedi Niger studio kalangu no hokka habaruji do radioji chapande joy di golli ditta
min mido holi kokkol habaruji studio kalangu sanne batu joda hale mabbe bu fu himbe wodube andal do majjum kambe noddata
ni shir sigilaji mabbe no belikam sanne gan ibe kala demle wuro
on san kiliya
gollal mabbe gal enden ni no do tani labi kawjidi filla kokkol habaruji kaden ibe godi lawol halude ko wadi
libre d'expression
kettintodo radio o no wodi holare golle studio kalangu
si vous avez remarqué ces derniers temps
jippino lamu ko wada balde cakitide de enden RFI e Deutsche Welle radioji di enden kan en kali dum wakkati munda minen jangobe universite beedu ni tan watta ko min keba habaruji ko gam min burtata ko
la pas forcément accès
c'est du concret
gonga labdo no studio kalangu no wallirami min pero dira gonga e fewre
prise de décision
ba de worri mi nay tobe kokki habaruji de be cakito be garabe toro himbe hakki
mido hettino studio kalangu ga hebude habaruji do enda leedi Niger
secteur du Niger
hokude habaru hana kan tanno woni golle radio radio no firta ko e no walla du fa hanne labi lobbi jojine
sigilaji mabbe nangi hakkillo ami illoko ooni hawta gollida mobe tawra e radioji e teleji leedi meden ibe kala do kulle kewde nafoje himbe dar burnam neddo no heba habaruji mabbe do Facebook telefomu na WhatsApp kati hidi fu no wawi hettinade habaruji
mabbe no wodi yewtere de e boyi wadde yewtere den on weli kan sanne de be jano university e jewti doyi ɓiɓɓe rewɓe gomɓe ton. Mi faami nder ko gurna himɓe goni fudo minen rewɓe.
Radio ƴamay ceede sanne hanno fedde leyɗe duniyaaru hawjiine filla kokkol habaruuji holliri dow ɓaale hemre leyɗe keɓuɗe yahdu yeeso ɓaale 7.5 no tawra radio mo hettino.
Nawantirdo ɗum habaru mi fulful tili semi assalamu aleykum mbalante jam walmi accidi asmane sina wadde habaruji ɗe ngal hawsankore.